Noku to deme jarne tete, birnin koni, wadana anja jeni mudung, etere kwete ektaru endang ujuna dide keme joyi. Kano wani hiko endang ektaru jihember kantan wani, kwa wani fa gwale yerno kawji nukurne mitedo al-Mustafa Suleiman Haliri.
Oktober de muka.
Lewru Oktober, komin eti ndarde minji yi kondi anwala sane, ama bide mbayu golude kwa to ektaru jihembre. Nde mingati hauri ndi havutade, wadawabe deme kaliji de mvitebe kwa ektaru jihembre, tamwabi gwale. Chagal maju min chakiti wade eto lidabolo, nondi antangwontiri ni mimbauta wade gwale denkadi. Ni minkala ni pel le joyi golloje kaliji den andina tokito yarnude kaliji mu en e bulli hitane fu se tobo dudai na min kebu irsa dorma
seni wana hon di golleji gonno gade nyamri waawa hejande himbe yerno nafada gollo no kurde haliri
na kure ittanande to deme kaliji watte do buitari maudino wada nimin wodi jamangal sojo raka ciagal sabe rafi ndiyam da gollobe ben no keban sadornda fu far nyam
Adamu Abdul kandu konnan gollo e nokkur nenon o wi kanka yi o mo wakkili ni e Allah
ndese gano mo
ran tadale de min kepta der deme cedude wawta limtede sayni min ela lambe bawde cenido wallami hewbe no joppan kalijeje mude fei se jarniri e bulli wodi to gollete du wala jonkay min gatti gikki amin e Allah ta
zodi Allah yina de akadibi
hande de endang nafaka deme jarnitede ko watte der birnin koni dun endang no anda sanne sabu no wadda balla mudum yaadu yeso region on fu